safari ya kwetu minawe ndo kwanza yaendelea. Tukose gari, msitu na nyika minawe tutatembea. Kama bahari ya kina kirefu bado tutaogelea. Tukose meli, mawimbi makali, amini tutaelea. Baby, like the stars in the sky, like the shadow by your side. You'll be my eyes when I'll be your wife. No care, homa, I swear you are my pride. Just look me right into my eyes. In the fire, you'll be my eye. Now baby, you make my heart go dilly. You make my heart go da na na na. Now because of you, kangu pote ta na 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 na, oh yeah.
Tinini, ta na 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 na. Tinini, ta na 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 na. Tinini, ta na 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 na. Ta na 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 na. Tinini,
my body go, and my soul, tinini, moyo wangu, ta na 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 na.
Tinini, ta na 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 na.
Ta na 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 na.
Mhanga ni na roho moja, na ninatafuta moja. Nitakai mbembeleza, tendereza, si unajua. Kwa hakika ni wewe tu, kwa moyo wangu nimechora tatu. Hata kama kwa dini ni tabu, wape kisogo kwa nini watadu. Wacha unegere, mina wewe dele. Kama vibes tu, basi wewe ndiyo vere. Kama gari plum, basi mimi ndiyo dele. Kwa wimbi la mapenzi namba niwe wako fere.
Like the stars in the sky, like the shadow by your side. I'll be your husband, you'll be my wife, my baby, baby. And I swear, you are my pride. Look me right in my eyes. I'll be the fire to your eyes. You make my heart go tinini.
Tatu sasa tunapata naye kwa matatu. Leo kwanza medunga trao flani tight ya kaki na top moja kali kona printe chatu. Najipata leo tujaketi pamoja. Ameketi toka conductor, nyuma karibu kiti ya tatu. Mini ko opposite kwa kiti watu wa tatu. Niko kona, yani mini mtu wa tatu. Kaweda miu kwa kimbele mbele, yani kumu approach, kumusalimia na kumambia vile roo yangu anafanyi nasikia. Lakini nina uyu, na uyu mina jipata speechless. Kama mgonjwa mea mkasibuya kajipata amepona upele. Najiambia leo ni leo. Leo lazima ni kusalimia ni kumbi vile we ni mrembo. Na tangu ni kuone day one, sijakuwa tena nikilala saa tatu. Kijani ni ma late night too, masop ni kijisikizia. Ma R&B na ma blues pia. Plus ma love song flani, funny funny, sijedha ni hata watu usikia. Yani